Indlela ongenza ngayo ukufunda iBhayibheli kuzuzise futhi kujabulise. UJoshua ubhekene nenkiyankiya yenkinga. Kumelwe ahole isizwe sakwa-Israyeli asingenise ezweni lesithembiso futhi anqobe izingqinamba ezinkulu. Nokho, uJehova umqinisekisa ngokuthi uzophumelela bese emkhuthaza ethi, "Yiba nesibindi uqine. Gcina umthetho wami. Ufunde imini nobusuku ukuze wenze ngokuvumelana nawo. Uma wenza lokho uyophumelela futhi uyokwenza ngokuhlakanipha." Joshua 1 verse 7 no 8. Kulezi zikhathi ezibucayo okunzima ukubhekana nazo, nathi sibhekana nezinselele ezinzima. Timothy 2 sahluko 3 verse 1. Nathi singaphumelela uma silandeliselele kuJehova asinika uJoshua. Singafunda iBhayibheli nsuku zonke, bese sisebenzisa ngokucophelela izimiso zalo lapho sibhekana novivinyo. Nokho abantu abaningi bangavuma ukuthi ukufunda kuyona into abayikhuthalele futhi akulula. Noma kunjalo, njengoba ukufunda iBhayibheli kubalulekile, hlola ibhokisi elinesihloko esithi Zama lamacebiso ukuze uthole amacebiso amahle angenza ukufunda iBhayibheli kuzuzise futhi kujabulise. Umhubi wahlabelela, "Ngibangele ukuba ngihambe endleleni imiyalo yakho, ngoba ngiyajabula ngayo." Ihubo 119 verse 35. Ungajabula kakhulu lapho uhlola izwi likaNkulunkulu. Uzothola amagugu amahle njengoba umba ufuna ingcebe ngokomoya. Ngisho noma kungadingeki uhole isizwe njengoJoshua, unazo izinselelo kumele ubhekane nazo. Ngakho njengoJoshua, funda futhi usebenzise okulotshwe eBhayibhelini ukuze uzuze. Lapho wenza lokho, uyophumelela futhi wenze ngokuhlakanipha. Ulwazi olulandelayo olokwenezela. Zama lamacebiso. Thandaza ngaphambi kokuba utadishe. IBhayibheli liqukethe imicabango kaNkulunkulu omninimandla onke abangela ukuba ilotshwe ukuze ikuzuzise. Ngakho lapho ufunda iBhayibheli, funa usizo lwakhe ukuze uliqonde bese ulisebenzisa ekuphileni kwakho. Zibuze imibuzo njengoba ufunda iBhayibheli noma izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Lama vesi angitshelani ngoJehova. Ahlobana kanjani nalo lonke iBhayibheli? Ngingayisebenzisa kanjani le micabango ukuze ngisize abanye? Cabangisisa ngalokho okufundayo. Yima ngomva kokufunda bese uyacabanga. Lama vesi angenza ngizizwe kanjani? Kungani ngenza ngizizwe ngaleyo ndlela? Ahlobana kanjani nezinto ezenzeke kimi esikhathini esedlule? Ezenzeka manje noma mhlawumbe ezizokwenzeka esikhathini esizayo? Ngingazisebenzisa kanjani lezi zimiso zeBhayibheli nalesi seluleko ekuphileni kwami? Hlola ukuthi ungakwazi yini ukuchaza ukuthi kungani uJehova enxusa abantu bakhe ukuba bagweme imikhuba ethile noma ukuthi imiphumela yezenzo ezihlukile ibingaba yini? Kubone ngeso lengqondo lokho okufundayo. Ngokwesibonelo, uyakwazi yini ukubona ngeso lengqondo abafowabo bakaJosefa bemthengisa kwabakwa-Ishmayeli? Yini oyibonayo, oyizwayo noyihogelayo, zifake ezicathuleni zomlingiswa? Ucabangani noma uzizwa kanjani? Ukucabanga okunjalo kwenza ukudadisha kwakho kuphile futhi kube nenjongo. Sebenzisa amathuluzi okudadisha esiwanikiwe ukuze ucwaninge. Jwayelana namathuluzi atholakala ngolimi lwakho, kokubili kwi-inthanethi nasezincwadini. Unganqikazi ukucela usizo kwabanye ukuze bakubonise ukuthi asebenza kanjani. Ngokwesibonelo, iWatchtower Publications Index noma incwadi yokucwaninga yofakazi bakaJehova iyokusiza uthole izihloko ezehlukehluke, uthole nezincazelo zamavesi amaningi eBhayibheli. Sebenzisa izithasisele ezikwinguqulo yezwe elisha yemibhalo engcwele uma itholakala ngolimi olwaziyo. Zikunika imininingwane ewusizo ngebalazwe, uhlu lozalo, isisindo, izikali nokunye okuningi. Bukeza amaphuza ayinhloko alokho okufundayo ukuze ukukhumbule. Xoxela abanye. Kukhona yini ongakusebenzisa ensimini? Ngalezi zindlela, awugxilisi nje amaphuza ayinhloko engqondweni yakho, kodwa usebenzisa lokho okufundile ukuze uzuzise abanye. Sesiphelile isihloko.